Checky. Delini sikuku miwana kuna vitu na duwera ni wera du nilishaka funga na mabluni bera na idu junenge kushanda like a goon atushai dopa lazimu madane ndo idu nishakumak vile unatishika kama faladun hanza number 2 tende ni moja dimeji screw safisha di majun musafisha rapa na sabun baska perfume basili jiba you better do miwasili wacha na ikul mukija kiku miwasiti misikipi na zichapa zote bimiwa kwa street na makidizi mejadi kwa mapin taka peace taki please bado nantisha kwa scene defu safi safi fala metulie mba Kamelin, kata kama kasi jiwe safi na kata na kadi shada safi safi na shika miradu na tosha shamba safi kukishia gine wata ipiki marashi kani kazi niko harakati za kasi kiwasaki kani ganji niko nazo music doli ya makamasi niko mali safi udadhani mi niko kanisani niko spatikani niko na bastola na risasi kifo kwa jirani mada watu wapite na mbali hizi brick 34 ni za kayole ama za isili kazi naiza jenga block na ivunja easily atititi boy Isaac na sisi ni mabichi boy kiki boys wanabonga sana wanafiki boy sina toy yangu nikipigi na piganga noise
yo heh ako na kisu mimi niko na kitu flani hui na kamgu ya kuku kinyambisho ni matutu kuku urenge mimi mnati na wembisha rege wasenge na upiga party na upunguze nyege wachenge mchezo ni cheza kushinda katenge matenge wana degwa ni teke wani nenge kinembe na vile huo ni kula kama sembe mautonje niko toko kila lap kama tonje na wachanganya kama DJ rada za kalonje ma punchline na watingiza kichwa shinda konje na wa infect ka ugonjwa wanigonjeke niko matembe na tembelea ama watembe ni wakembeshe ni wateke lafu ni warejeshe wanakasheshe jo kubalishu tukipiga sheshe wanajua tamvua sisi ndo fanya inyeshe siwa umini lakini kidini mufanya wakeshe vile nifanya red itaka uliza M kuna mafano kwa site they tryna know me name hawatoshe kina vidonge I be giving them after kuchafu wana kumtaro so I believe in them antidote ya mafala wanajisikia toxic ni sickening the sickening na bizarre ni boxy bila kikosi na sosi of course I'm full of moxie na ukini die inajifikisha dosi die toxic
kwa zetago kefisitaji fist me ni dynamite I'm that thing they tryna fight ili wambia wana kazi right they got no ambitious una mission ya kumake it right katupa na fasta konyesha dunia we got it right I don't know my niggas toke ninja kafe pesa kami angu kichele ndo mana masiwa pesa wakimbiza mbuga ta watekongeza pesa wanongeza pesa nkiwambia the one you pesa
awatoto wakiniangalio na dhani ndakulisha nini nyatoto mnaniangalia mwalimu ndafundisha mimi na kifuwa kubo ta dhani najifurisha mimi jaribu wa kubo kukutapa tukufunze ndimi sidhani kia vijana wadogo wata understand underrated but I'm still getting money kashedi man and though ni dati biashara yangu josi shedi man I've been on the pedi man na maziwa kaderi man
bro I'm with the slap man surambayo neza dhani satan neza fanyo kose appetite ya kula sapa ma madman na vijana skumzi majapata donye shoko na yona tunajua kule tuneza kupata
vichwa mbake nyume beba imata yobu ndembe na kuchocho umegrowe kijana takuchapa da kuchapa mapapapa pau pau demni kichwa mbaya nitua pau pau kamu mpe mwage waya pata mejisa how how denu doele dhoni ni kupio pige matuau tuau toka up down adi downtown get a mad sound them could do believe kijana fanya wabow down toka man down enemy story tori plow plow kila mtu analechini ndo mjwe na weza run town
na feel intoxicated with these rhymes the way I play with it and it's complicated cover joy the wazi wasted did they overrated the best in the game still independent it's a combination of animals wali jaza in me I'm on my final stages bro I'm getting rich baru buy a cabin and a crazy whip up in the mountains taki kuketi mjini and what's up in doki wash out na made defeat
hizo 34 bricks zote naweza angusha yo jina toxic anusha we sim toxic naweza kuangusha na una mdomo kama super